pilgrim to the holy place of heaven.
Iva, masihambele endaweni engcwele yezulu.
Tasted of the fruits of that world.
Sinqamlile iziqhamo zela lizwe.
Let Jesus save you.
Moni ohluphekayo vumela uYesu akuncede. Kuquka aze akuxolele.
Will you go to the city?
Ngabe ungaya kwisixeko?
Jesus will receive you.
UYesu uyakwamkela.
Do you want to go?
Ngabe uyafuna ukuya?
Will you go with us?
Ungaya nathi.
Will you go to heaven?
Ungaya ezulwini.
Will you go with us on the pilgrimage to the eternal home there?
Ungaya nathi eluhambeni ukuba siyokuhlala ekhayeni eliphaya.
Dear people, seek salvation.
Bantu, unani usindiso nilungele.
Let not one moment be wasted.
Ningavumeli nalinye ithuba balichithwe. UThixo elithandeni lwakhe uyakubiza ngenceba. Oh, angathanda kanjani ukunibona nonke nivuye.
Will you go to the city?
Ningaya na kwisixeko.
Jesus will receive you.
UYesu uyakunamkela.
Do you want to go?
Uyafuna ukuya?
Will you go with us?
Ungahamba nathi?
Will you go to heaven?
Ungaya ezulwini?
Will you go on the pilgrimage to the eternal home?
Ungaya eluhambeni lokuba siyokuba ngabahlali phayana?
Yes, we are going to heaven.
Ewe.
According to the Bible.
Siya ezulwini ngokweBhayibheli. Uya kuba ngcwele, iyafundisa ngalo igazi. Ngoko, nilahle ihlabathi, ungavumi nanye into, wamkele ngokholo oko uthe wakubekela. Ungaya esixekweni. UYesu uya kwamkela. Uyafuna ukuya? Ungaya nathi?
Will you go to heaven?
Ungaya ezulwini?
Will you go on the pilgrimage to the eternal?
Ungaya eluhambeni lokuba siyokuhlala phaya?
Choose you today that place of blessed delight.
Khetha wena namhla landawo engcwelisekileyo uthanda apho siya kuhlala khona naphakade. Yiza isithaba sobomi sikulindile. Sibuyele kwikhaya elingcwele lozuku. Ukholo kuYesu kuphela unika ubomi, usizisa kwezisemazulwini indawo. UYesu usihlangulile emandleni kaSathane, wasithumela ebukumkanini bakhe bangaphakathi. Lo mthombo uyampompoza uphuma ecaleni likaYesu. Lo mthombo umpompoza ngesisa uphuma kwicala likaYesu.
This delicious stream.
lomthombo omnandi usinika usindiso olugqibeleleyo luvela phezulu lunikwa ngesisa kuthi kuyakhanya kwezisemazulwini apho ithulula khona kumele ukuba ukhanye apho kumnyama kumele ukhanye kunike indlela lo mthombo omnandi ompompoza kwicala likayesu lo mthombo umpompoza ngesisa usampompoza kwicala likayesu umoya nomtshakazi uthi yiza lo unxaniweyo makasele ngesisa kulo mthombo kwenza intliziyo yakho ibe njengegadi yenkosi okutyebileyo esiqhameni lo mthombo umpompoza ngesisa umpompoza kwicala likayesu lo mthombo umpompoza ngesisa usampompoza kwicala lakhe iziqhamo zomoya luthando luvuyo ubuntu uxolo nomonde ububele ukuzeka kade umsindo konke kufumaneka kuthi thina singabantwana bomoya kule nkonzo ipapashwayo ilizwi lethu lokuziphila solufumana ngomzana uFrank sinamkela nonke bazalwane nodade kwilizwe jikelele siyavuya ukuva amazwi kathixo kweli xesha yanga inkosi ingasikelela domeleze ikhokele umzana uFrank ngomoya ukutsho oko inkosi ifuna ukutsho kuthi phambi koba umzana uFrank athethe nathi ndiza kufunda ilizwi lentshayelelo kwincwadi yezenzo chapter 3:19-21
Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out.
Guqukani ke ngoko nibuye ukuze zicinywe izono zenu ukuze afike amathuba okuphumza evela ebusweni beNkosi. Ithume uYesu Kristu owayevakalisiwe kuni ngenxa engaphambili. Lowo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufika amaxesha okubuyiswa kwento zonke awawathethayo uThixo ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele kususela kunaphakade kude kube ngoku eli lizwi likaThixo ndiyakucela mzana uFrank siyabulela enkosini uThixo wethu ngenxa yelizwi lakhe lihle lingcwele sonke siyazi ukuba siphila nje ngokusondeleyo ekubuyeni kukaYesu Kristu sonke siyazi ukuba inkosi uThixo ithume umkhonzi wayo umprofeti
divine message.
Ukubuyisela umyalezo nobuThixo.
Before the Lord comes.
Phambi kokuba ifike iNkosi.
But before we go into the subject in more detail.
Kodwa phambi basiye kulomxholo ngokunzulileyo. Kwenkcukacha ndithanda ukudlulisa yonke imibuliso.
Whether our brother Miller.
Noba umzana wethu Miller. Umzana etsi wonke umntu oseAustria eSwitzerland kuyo yonke iEurope eParis kuyo yonke indawo eCanada eUSA eAfrica eAsia kuyo yonke indawo eLondon kuyo yonke indawo sinemibuliso kwaye sicela iNkosi ukuba yazise bonke amakholwa inyaniso nabantu bonke ilwimi ukuba ilizwi leNkosi liyakugqiba oko lalithunywe ukuba likwenze. Sivile izinto ezimbini kwilizwi lokutshayelela. Okokuqala,
so that God can send the time of refreshing.
Ukuze uThixo athume ixesha lokubuyiswa kwento zonke.
And we are waiting for God.
Kwaye silinde uThixo.
To give a refreshing.
Ukuba anike ukubuyiswa, ukudlisa ubomi. Intshukumo yenyaniso ngomoya.
In the bride.
Kumtshakazi kaYesu Kristu.
And in the same way,
kwindlela enye silindile ukuza kwakhe.
And we all know,
sonke siyazi njengoba sifundile yena
our Lord and Savior,
inkosi yethu nomsindisi
heaven must receive,
izulu kumele lamkele ade amaxesha okubuyisa kwento zonke okuThixo sekuthethile ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe abangcwele abakhonzi bakhe. La ngamazwi abalulekileyo kakhulu esibhalo ukuba inyaniso kumele afundwe hayi kanye kodwa kwakhona kwakhona. Uthatyathelwe entliziyweni. Inkosi yethu iyalinda. Ewe. Uhlala ezulwini. Ade amaxesha yonke into ibuyiselwe kweyona ndawo yayo yobuThixo. Njoba kwakunjalo kwiminyaka engamawaka amabini adlulayo. Ibandla likaThixo ophilileyo kwaye siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba iNkosi yamthuma umzana uBranham ngenxa yaloo njongo. Kwaye mandinikhumbuze ngamazwi enkosi yethu ethandekayo. Wabuza kuMateyu
17,
ababhali bathi uEliya umelwe kukufika tanci. Yaza impendulo.
Elijah shall first come.
Uphenduleke uYesu wathi kubo, okunene kufika uEliya tanci abuya zimise zonke izinto.
Not only prophets.
Hayi kuphela abaprofeti okanye abapostile.
But our Lord himself.
Kodwa inkosi yethu uqobo lwayo yaqinisekisa ukuba phambi kokuza kukaYesu Kristu inkosi yethu, umprofeti onjengoEliya uza kuza avele ukuba abize abantu bakaThixo ndawonye
Mount Carmel.
Kwenzeka kwintaba yeminqulo.
That God's people
ukuba
will have to make the decision.
Abantu bathixo kumele benze isigqibo. Ukuba baza kuqhubeka bahambe endleleni yabo okanye baza kubuyela enkosini.
So
ngoku
let us keep it in mind.
Masigcine ngqondweni ngokunjalo enhlizweni zethu.
That before the return of Jesus Christ.
Ukuba phambi kokuza kukaYesu Kristu.
Divine message.
Umyalezo ococekileyo welizwi uza kuziswa.
And I remind you.
Kwaye ndiyakukhumbuza. Kwentsuku ezimbini.
That have special significance.
Ezikhethekileyo.
With Brother Branham.
Ukuqala ngomzana uBranham. Nge-11 kaJuni. 1933.
You are sent with a message.
Uthunywe nomyalezo.
That will forerun the second coming of Christ.
Uthunywe umyalezo oza kulungiselela ukuza kwesibini kukaKristu. Nge-11 kaJuni. 1958.
In Dallas, Texas.
Umzana uBranham wandixelela.
Brother Frank.
Umzana uFrank.
You will return to Germany with this message.
Uzabuyela eGermany nalo myalezo.
You all know my testimony.
Nonke niyabazi ubungqina bam.
Of the calling.
Bobizo.
Of the commission.
Bomyalelo.
Of what the Lord God has ordained.
Bako uThixo.
For this time period.
Awakumiselayo kweli xesha, kwesi sithuba sexesha.
And as surely
kwaye ngokuqinisekileyo njengoba umzana uBranham wathi kwitywina lesixhenxe ekupheleni ukuba uthwala umyalezo kangangokuba wayemiselwe ukuba awuthwale. NgokuThixo uzawubona kubo ukuba emva kwakhe umyalezo uzawuthwalwa kuqhutyekwa.
Thank the Lord God.
Siyayibulela inkosi uThixo.
That we may have a direct part.
Ukuba singabani nayo indawo engqalileyo kuko oku uThixo akumisayo kwesithuba sexesha.
We read on.
Siqhubeka sifunde.
From Acts 2.
Sifunda kuzenzo.
Verse 42.
Chapter 2 verse 42. Izenzo chapter 2
verse 42.
Verse 42.
And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship.
Baye ke bezingisa ukuhlala emfundisweni yabapostile nasebudlelaneni nasekuqhekezeni sonke nasemithandazweni.
They persevered in the doctrine of the apostles.
Babehleli kwimfundiso zabapostile.
Brothers and sisters.
Bazana nodade.
The same is true for us now.
Oku kunye kuyinyaniso kuthi
ngoku. God has restored all things.
Emva ubuThixo buyisele zonke izinto.
Every teaching.
Yonke imfundiso.
Every knowledge.
Lonke ulwazi.
All the promises.
Zonke izithembiso.
Everything that God has said.
Yonke uThixo awa into uThixo ayichoye ebandleni elizwini lakhe.
We hold fast to it.
Sibambelela kuko.
Because it is addressed to us.
Ngokuba kwaziswa kuthi.
It is meant for us.
Kokwethu.
Let us read on.
Masiqhubeke sifunde.
We read from Acts 13.
Sifunda kuzenzo chapter 13 verse 47.
For so has the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles.
Kuba isiwisele umthetho kunjalo inkosi yathi, ndikubekile ukuba ube lukhanyiselo lwentlanga ukuze ube ngosindiso kude kuse kupheleni kwehlabathi. Eli yayilithuba. Xa uPaulus kwakumele athi ezihlangwini.
Since you do not accept the word.
Soloko ningalamkeli ilizwi esithi kumaJuda qebe no hayi ezihlangwini esithi kumaJuda sulu usukela ningalamkeli usindiso yabona ngoku sibuyela siya kuzo inhlanga ukuze kuzaliseke isiprofetho seBhayibheli ngokuba kuko oku inkosi uThixo yayisele ikutshilo ngomprofethi u-Isaya
uchapter
49. Phambi kuba sifunde lo mxholo mandigxininise abapostile bamkele umyalelo ukubeka ekwenzeni okuThixo akuyaleleyo ngabaprofethi. Siyaqhubeka sifunde. Sifunde kumprofethi u-Isaya
49,
Isaya 49, verse 6.
And he said,
uthi ke,
it is a light thing,
kuyinto elula ukuba ube ngumkhonzi kum wokumisa izizwe zakwaYakobi, ubuyise abalondolozwa bakaSirayeli. Kananjalo ndiya kukwenza isikhanyiso sentlango ukuba ube lusindiso lwam ude uze eziphelweni zehlabathi. Izibongo kuyo inkosi yethu. Kwisithembiso esilusongolubini sixelwe yonke into, qala ngosirayeli emva koko ibe kokwebandla ezintlangeni.
And it is not enough for the Lord.
Kwaye akwanelanga enkosini ukuba ihlanganise u-Israyeli kwakhona.
It is not enough for him.
Akwanelanga kuye ukuba iYerusalem yakhe kwakhona yidolophu ka-Israyeli ukuba iimiliyoni zamaYuda zibuyele kubo bonke abantu kuzo zonke iilwimi.
It is not enough for him.
Akwanelanga kuye ukuba amaYuda uSirayeli abuyele esizweni sakhe. Hayi. Umisele into ezimbini kwicebo lwakhe. Le eyokuqala eyamaYuda kaSirayeli.
And we see before our eyes.
Kwaye siyabona phambi kwamehlo ethu. Kuba usukela
ngo-1948
isithembiso sizalisekile ukuba inkosi ibuyise abantu bakhe u-Israyeli kuyo yonke indawo. Kwaye uba u-Israyeli waziswe njengesizwe ngendlela enye, inkosi eyakhathalela ukuba izizwe ngokwakunganelanga enkosini ukwenza into ngo-Israyeli, kodwa ndikumisile ube kukukhanya kuzo iintlanga ukuze usindiso lwam luzaliseke kuyo lonke ihlabathi liphela, kuzo zonke izizwe, kuzo zonke iilwimi zibandakanyiwe. Azalwane noodade abathandekayo, kuzo zonke izizwe neelwimi, kwakhe kwakhona na umyalezo apho bonke abantu zonke iilwimi ngenyaniso zifikelele? Kwakhe kwafika oko kwixesha likaLuther nexesha likaWesley? Kwakhe kwenzeka oko ngaphambili? Hayi. Kwaye kwakhona? Hayi. Kodwa kwixesha lethu kuyenzeka. Inyaniso yobuthixo. Ivangeli umyalezo wobuthixo osindiso njengokuba kwakuvakalisiwe ngaphambili, njengoba kuya kuvakaliswa ekupheleni kuzo zonke izizwe kude kube sekupheleni kwehlabathi ekuzeni okukhawulezileyo kukaYesu Kristu. Kwaye siyayibulela iNkosi uThixo kuba singathi ngokunyaniseka ngokuthembeka sinokuthi namhla ezi zibhalo zibini zizalisekile, enye uSirayeli enye ebandleni. Unoyolo lowo amehlo akhe athanjisiweyo avulwa ukuba abone ukuba sifike kweliphi na ixesha. Saqhubeka sifunde. Sifunda kuzenzo 13 uverse 48.
And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified.
Bakuva ke oko abentlanga bavuya balizukisa ilizwi lenkosi. Bakholwa bonke ababemiselwe ubomi obungunaphakade. Indumo nozuko enkosini yethu. Abava oku bamdumisa uThixo. Emva koko kubhaliwe njengesiqinisekiso bonke ababemiselwe ubomi obungunaphakade bakholwa. Bonke ababemiselwe nguThixo ukuva umyalezo wobuThixo bakuvile, bakwamkela, bakholwa ngokusuka entliziyweni, bathobeka. Kwaye le yimeko yeli xesha lethu. Asiqaphelanga kuphela, sazile ukuba uThixo wazi zonke izinto ngaphambili. Wakwazi ubhala amagama abo baza kulamkela ilizwi lakhe kwincwadi yobomi yemvana phambi kokusekwa kwehlabathi. Kunjalo nakwixesha lethu. Bonke abo bamiselwe ukuba babe kwibandla, kumtshakazi webandla, bamkele, balamkele kakuhle ilizwi leyure, badumise uThixo ngentliziyo yabo yonke ngenxa yomyalezo asinike wona. Bonke abanye baya kudlula. Wonke umntu kumele afunde isibhalo kwakhona. Bonke abalamkeleyo ilizwi lakhe yayingabo abamiselwa ubomi bungunaphakade. Balamkela, bakholwa kunjalo nangoku. Ukuba umiselwe ukuba ube yinxalenye yomtshakazi webandla, ngoku uzawukholwa uve umyalezo lo olungiselela ukuza kwesibini kukaKristu. Ngoko uzoba yinxalenye yabo kubhaliweyo ngabo umtshakazi wakhe uzilungisile. Madunyiswe izukiswe iNkosi yethu ngenxa yelizwi lakhe elihle lingcwele lichiliweyo liphilileyo. Siqhubeka sifunde. Sifunda kuTimothe kuqala. Sahluko sesine. Umqolo wokuqala.
Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith.
Ke kaloku umoya uthi ngokucacileyo inxenye iya kumka elukholweni ngamaxesha asemva inyamekela omoya balahlekisayo nemfundiso zedemon. Ezimbini zimpawu ekumele ziqatshelwe. Kwelinye icala abo baqapheleyo oku Thixo akwenzayo ngoku. Kwelinye icala babe kwiimfundiso zobuxoki ngokuninzi babambeke kwiingcaciso enyanisweni ngapha kokuqonda.
Kodwa
kukhona isihlwele sokomoya esikhokelwa ngumoya kaThixo kuyo yonke inyaniso, kungabikho mpazamo, ikhoyo kwibandla likaThixo ophilileyo, hayi nanye ingcaciso, hayi nanye utoliko, kungabikho nanye ingxoxo kwibandla elingumtshakazi ngomyalezo
about the word of God.
Ngelizwi likaThixo.
About what Brother Branham taught.
Ngento umzana uBranham ayifundisileyo. Ungabikho ngxoxo.
Among the true believers.
Phakathi kwamakholwa inyaniso.
They have heard the message.
Bawuvile umyalezo.
And taken the revealed word.
Bathathile izwi elitshiliwe.
Into the holy scriptures.
Abuyela kwisibhalo esingcwele.
And have made God's holy word.
Benza ilizwi likaThixo elingcwele laluqobo lwabo.
For it is and remains
kuba
our absolute.
Kuyinyaniso kushiyeka kuluqobo lwethu. Ndiyancela kwakhona.
In the bride of the lamb.
Emtshakazini wemvana. Akukho ngxoxo. Yento umzana uBranham ayithethileyo, yento uPaulus ayitshiloyo, yento uPetros ayithethileyo, yento inkosi yethu ayithethileyo. Akukho nanye ingxoxo. Bonke bayakholwa njengokuba satshoyo isibhalo. Bonke balivile ilizwi lityhiliwe. Bakhokelwa ngumoya oyingcwele kuyo yonke inyaniso. Ngiyancela.
We read from 1 Timothy.
Sifunda
chapter 4.
Kwincwadi yokuqala kaTimothe, chapter 4 verse 6.
If thou put the brethren in remembrance of these things.
Ukuba uthe ezinto wazibeka phambi kwabazalwane, woba ngumlungiseleli omhle kaYesu Kristu, wondliwe ngamazwi okholo nawemfundiso entle oyilandelayo.
Amen.
Amen.
This verse is addressed to me.
Le verse ibhekisele kum.
I have taken as my guideline.
Ndikuthabathile njengesikhokhelo sam imfundiso eyinyaniso.
I have passed on what God has revealed.
Ndikudlulisile oko uThixo akutshilileyo. Koku kokwenyaniso oko kugxiniswayo. Kuba kunjani umzana uBranham wacinga umyalo wakhe angayi eSwitzerland okanye eZurich, kodwa ukubuyela eJeffersonville agcine ukutya.
And the same Lord.
Inkosi enye.
I may say it.
Ndingakutsho.
Dine
Bible yam iphakanyisiwe phambi kobuso bukaThixo. Inkosi enye. Eyayalela umzana uBranham ukuba agcine ukutya kobuThixo. Kuba umntu akaphili ngasonka sodwa, kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaThixo. Inkosi enye uThixo yandiyalela ukuba ndigcine ukutya. Umzana uBranham wandixelela ngoDisemba nge-3 nge-1962. Mzana uFrank, linda ngokukhupha ukutya kude ukufumane konke okokwako. Andifuni ukuya kwiinkcukacha ngeenkcukacha ngokucokisekileyo, kodwa ukuzisa izinto enkosini. Njengokuba sifundile ngaphambili ukuba abantu baya ukuza phantsi kweempembelelo zobuxoki bafundise iimfundiso zobuxoki. Sinako kuMathewu 24 usuka kuverse 48 uya ku-50. Phasi yabona Amos uthi indawo engcwele. Ndandixelelwe nge-19 kaSeptemba, inonke niyazi umhla, indawo, ixesha. Intliziyo yam iyashukunyiswa ukutsho ngolo hlobo. Kodwa ephila nje uThixo, ndiphethe iBhayibhile nje esandleni sam, inkosi yathi ngelizwe elivakalayo, mkhonzi wam, ndikumisele ukuba ukhuphe ukutya ngoku kaMathewu 24:45 ukuya ku-47 ngexesha elifanelekileyo. Lowo nguitsho inkosi, kwaye nguitsho inkosi kwakhona. Kodwa sithini ngomkhonzi ekubhekiselwe ngayo kuverse 48? Qala umntu uyavela embonweni enomyalelo, enobizo lobuThixo, ephethe umyalezo wobuThixo. Aze umntu emva kwakhe ongenalubizo. Kwaye ndifuna ubuza namhlanje, nindixolele ngakoko, kodwa ndiyalibuza kwilizwe lonke, seke weva nokuba kukanye ukuba umzalwane ufumane umyalelo ongqalileyo emva kokufa kamzana uBranham, emva kokugqitha kukamzana uBranham, okanye ngaphambi kokugqitha kukamzana uBranham konke, nditsho nabo babiza ukuba zizithunywa zesibhozo ngamaxoki nje kuphela, abangenambono wento uThixo okanye ilizwi likaThixo lecebo losindiso. Ndiyayibulela inkosi uThixo ngenxa yobizo lobuThixo, ngokunjalo ngokubandinike inceba ukuba ndabelane ngokudla kobuThixo okwakugcinwe ngaye umzana uBranham, kulungiselelo zintando nazonke izinto zikaThixo kwilizwe jikelele. Lo nguitsho inkosi elizwini lakhe. oku kuyenzeka nje phambi kokuzaliseka kukaMateyu 25. Amen. Cinga nje into yokugqibela etshiwoyo kumalunga nokukhupha ukutya kuMateyu 24. Ngokungqale kuMateyu 25 ithi ngoku ukutsho xa ukutya kukhutshiwe ngexesha elifanelekileyo, xa bonke bevelile izithunywa zonke abazibiza ngezithunywa zesibhozo nako konke abazibiza bangabaprofethi bonke abenyaniso nabobuxoki abenyaniso nabazenzisi. Ngokunjalo kwakunjalo ngenkosi yethu, watyala imbewu elungileyo, utshaba lwazemva kwakhe lwatyala imbewu engalunganga. Kodwa kuye kuyadlula emva koko xa kwenzeka oko, xa ukutya kukhutshiwe abantu bakaThixo, ibandla umtshakazi webandla kulo lonke ilizwe jikelele lamkela isidlo sokugqibela sobuThixo ilizwe lithiliweyo, ubukumkani bamazulu buya kufanekiswa neentombi ezilishumi. Ndiyathandaza kuThixo ukuba wena ulivaya ilizwe likaThixo elingcwele ngoku, ube yinxalenye yeentombi ezizingqondi abazilungisa izibane zabo, bafaka ioli kwiziphatho ukuthabathe nawe ulungele xa umyeni esiza. Siyaqhubeka sifunde, sifunda kuTimothe wesibini chapter 4 verse 3.
The time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts.
Kuba kuya kubakho ixesha bangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo, baya kusuka ngokwenkanuko zabo bazifumbela abafundisi bebaba indlebe.
Also to this,
kunjalo koku,
in all honesty,
kuwo konke ukunyaniseka kumele kuthethwe kulandelayo. Kwibandla langaphambili kwakukho kuphela ibandla elinye kuso nasiphina isixeko nonke niyazi, ndikutshilo kumaxesha ambalwa, nditsho nakwixesha likaPerry Green apho kutshiwo eTucson
different churches.
Ngoku khona amabandla ayi-8 awahlukileyo kwalandela lithobo alishumi elinani. Konke kuthwala ubungqina kwinyaniso ethi kwakungekho bizo lwabuThixo namiyalelo phakathi kwabazalwane. Nditsho nakweli xesha akukho amabandla amaninzi, kodwa linye ibandla, mnye umtshakazi webandla kuyo yonke indawo, hayi amaninzi. Zininzi nje iingcaciso, zininzi nje izikhokelo, njengoba kusithiwa ngaphakathi kumyalezo, hayi phakathi kumyalezo kukho nje isikhokelo esinye, ukutsho nje oko kunikwe elizwini likaThixo. Bonke abazalwane babale bonke babuze, unawumyalelo unawumyalelo, buze kuzozijonga indawo jikelele, bonke bafundise into eyahlukileyo besithi ngabomtshakazi kaYesu Kristu, hayi kumtshakazi kaYesu Kristu kukuphela ngabo balihloniphayo balikholwayo ngentliziyo oko uThixo akumiseleyo kwesi sithuba sexesha noko uThixo akwenzayo ngoku. Umzekelo, kuba khona umntu owayenokuthi andikholwa kubizo lobuThixo elo umzana uFrank walamkelayo nge-2 ka-April ngo-1962. Andikholwa ukuba umzana uBranham wamxelela nge-11 kaJuni 1958 uzawubuyela eGermany nalo myalezo. Andikholwa ukuba umzana uBranham wamxelela nge-3 kaDisemba 1962 linda ngokukhupha ukutya ude ufumane konke. Bonke abazalwana noodade abanganakukholwa oko bamenza uThixo igxoki. Mandikutsho oku ngamazwi nje alula, sisondele kakhulu ekuzeni kukaYesu Kristu ukuba inyaniso kumele ithethwe. Lunye ukholo, mnye umtshakazi webandla, mnye umyalezo, mnye umyalelo onikwe ngobabalo yinkosi uThixo kweli xesha. Masifunde. Sifunde
from Titus 2,
kuTito chapter 2
verse 7,
uverse 7
and 8.
No, 8.
I read verse 7.
Funde verse 7.
In all things showing thyself a pattern of
ezintweni zonke zenze umzekelo wemisebenzi emihle emfundisweni ngomsulwa ngondilekileyo ngolizwi liphilileyo lingena kugwetywa ukuze ochasayo abe neentloni, emfundisweni ube ngomsulwa ngondilekileyo oko kubhekiselwe kwabenyulwa kwababiziweyo kwabo bathunyiweyo bethunywe yinkosi ngemfundiso ngokundileka ngolizwi liphilileyo nakugwetywa lingenakugwetywa ukuze uchasayo abe neentloni engenanto yimbi yakuthetha ngani. Ngubani nobekwa apha? Andazi namnye kwabo basukileyo bavakalisa imfundiso zabo abangahlalanga kwimfundiso yobuThixo njengoba yayiyo ngalo izibhalo ezingcwele. Ndiyacela ngoku ndifunde uverse 8 kaTito chapter 2 ngolizwi liphilileyo lingenakugwetywa ukuze uchasayo abe neentloni engenanto imbi yakuthetha ngani. Lo mqolo wesibini ukuthetha konke, kunamandla nje kakhulu. Lela xesha yayingengopawulos kuphela owayenomdla kodwa uThixo wasebenzisa bonke ngela xesha ukuba babeke la mazwi entliziyweni yosebenzisanayo uTito. Ngoku uThixo ufuna undisebenzisa ukubeka la mazwi entliziyweni yabo bonke abazalwana abalungiselayo ukuba kungabikho ngcaciso, kungabikho nantoni na phakathi kwenu, kodwa umtshakazi webandla ungadibana wonke kuyo yonke indawo babe namava wolungiselo lokugqibela lokubuya kuka Yesu Kristu. Ngicela sifunda incwadi yokuqala ka Timothy chapter 2 verse 7.
Where unto I am ordained a preacher and an apostle.
Endithenda miselwa bona mna ukuba ndibe ngumshumayeli nompostile. Ndithetha inyaniso ndikuKristu andixoki umfundisi wentlanga elukholweni nasenyanisweni.
Thanks be to the Lord.
Asibulele Nkosini. Qala uPaulus ubeka inyaniso iqela lenyaniso emva kokokoku ndamisele ukuba ndibe ndidlulise ilizwi lenyaniso. Kwakhona wamisela uba abe ngumshumayeli abe ngumfundisi. Siyabulele Nkosini owabeka ulungiselelo nemisebenzi ebandleni, kodwa ngoku kakuhle kakuhle kumalunga nolungiselelo lobupostile, kumalunga nelizwi lobuprofethi, kumalunga nokuvakalisa hayi enye into ingeyiyo le ifundiweyo apha kulo mnqophiso. Umnqophiso unayo yonke into ehamba nayo. Kunjani uPaulus unokugqinisa wamisela ukuba abe ngumfundisi nguThixo? Akekho umntu onothatha isipho okanye azithabathele umsebenzi. Kumele ukuba kunikwe yena nguThixo. Oko yiloo nto sibulela ukuba ngokunjalo singabeka yonke into ngemfundiso ngokweBhayibhile, siyidlulisele ukuze kupheleni yonke into ibe ngolungelwano lwezibhalo phambi kokuza kukaKristu. Cela sifunda Tesalonika wokuqala chapter 3 verse 13.
To the end he may establish your hearts unblameable in holiness.
Ukuze izizima seintliziyo zenu ningabi nakusoleka zibe ngcwele phambi koThixo uba wethu ekufikeni kwenkosi yethu uYesu Kristu nabo bonke abangcwele bayo. Koku singathi ngokuphindileyo sithi amen no amen. Ukuhlala sizingisa kuko oko xa inkosi siza kwakhona nabo balele ukufa ngaye kuKristu, thina siphileyo siguqulwe ukuba ngenyaniso siya kuba kwisihlwelo. Xa sixhwile siyahamba nesihlwele elizawube lilungile ukuba ngentlonipho yobuThixo lwamkele ubizo lobuThixo lwexesha lethu. Yanga ndingakutsho oku ngokuvakalayo ngokucacileyo bonke apho nditsho namabandla okomoya kwilizwe jikelele bonke abazibiza uba babhaptiziwe ngomoya ukuze basebenzise izipho bathandazele abagulayo ngokuqhubeka kunjalo abo abangakholwayo okuThixo akumisele ilizwi lakhe kubo. Luka 19 usuka kuverse 40 kuya ku 45 ubhekisele kubo uYesu kwakumela lile alilele iYerusalem esithi Yerusalem Yerusalem kukangakanani na ukuba ubusazi ixesha lakho ixesha lokwenzelwa uxolo lwakho kodwa kuverse 42 akwaba ubusazi nawo lo kwangayona le mini yakho izinto ezezoxolo lwakho ke ngoku zifihliwe emehlweni akho umfamekile lo izinto ezifihliwe kuye angathetha ngelwimi angaprofeta angana zonke izipho emva koko enkosini ithi uthi athi azange ndiprofete zange ndenze oku nokuya bazalwana oodade andazi uba kutheni kumele ndigxinise ngako konke oku namhlanje ndiyaziphinda nabani ongaqapheliyo oko uThixo akwenzayo kweli xesha lethu ngokwako oko akuthembisileyo ndiya kundithumela uEliya umprofeti phambi kwemini enkulu eyoyikekayo kaYehova bazalwana noodade ndinganixelela upetros ephantsi kwempembelelo yomoya ongcwele wayesele ethethile kwintshumayelo yokuqala kwizenzo isahluko sesibini umqolo wamashumi amabini ngomhla wenkosi ukuba ilanga liyawujika libe mnyama inyanga ijikibe ligazi phambi komhla omkhulu oyikekayo kaYehova cinga yintoni upetros ekwakumele ayitsho kwintshumayelo yokuqala oku ndimele ndikutsho kwintshumayelo yokugqibela kwaye ndiyakugxininisa isibhalo sizalisekile phambi kwamehlo ethu phambi komhla wenceba umhla wosindiso emva umhla wenkosi uyatshona iinkwenkwezi ziwe ezulwini uThixo uzalisekisa ilizwi lakhe ngubani na onokudlula kwicebo lwam ndiyatsho kwakhona nabana ajike aye kuThixo uqobo lwakhe hayi kum okanye kumzana uBranham okanye kumzana uPaulus okanye nakuye nabani na aze phambi kothixo athi Nkosi ethandekayo ndinike ubabalo ukuba ndibe ndixhamle kuko oku kumiseleyo belithuba njengoba sifunda ekuqaleni baqhubeka bezingisa imfundiso yabapostile ebudlelaneni emthandazweni ekuqhekezeni sonke kwindlela enye nathi sibuyele kwimfundiso yabapostile kwimfundiso sahlale ebudlelaneni nenkosi nomnye nomnye ebudlelaneni bomoya oyingcwele sinika imibulelo kuyo inkosi uThixo ngako oko sele kwenzile kwaye akwenzayo ngoku aza kukwenza ekugqibeleni kuye inkosi yethu ethandekayo umsindisi owaelaphalala igazi lakhe lingcwele ukuze xolelwe izono zethu igazi lomnqophiso omtsha bazalwana noodade singabantu bomnqophiso omtsha oonyana neentombi zikathixo kwaye simisele ukuba sibe kwibandla lomtshakazi kaYesu Kristu ngoko siyakholwa kukuzaliseka kwezithembiso kwixesha lethu
Lord our God.
Kwinkosi uThixo wethu, makubekho uzuko, kubekho indumiso, kubekho imibulelo. Ngokuvula amehlo ethu, inhliziyo zethu. Ukusivumela uba sibone ukuba inkosi ithe yaqinisekisa izawuqhubeka iqinisekise ilizwi layo kude kube sekupheliswini. Kuye makubekho uzuko aphakade kude kusemaphakadeni. Amen, amen, amen. Simeni sibulele enkosini umzana uBhok obulela. Bawethu semazulwini, siyabulela ngobabalo lwakho. Siyakubulela, singabantu bakho. Wena uthethile nathi kule ntseni ngelizwi lakho elihle. Ilizwi lakho lingumoya, libubomi. Ilizwi lakho liyagqiba oko ulithume ukuba likwenze. Sikelela bonke abazalwana nodade kwilizwe jikelele abalivileyo umyalezo wokugqibela. Basikelele, sikelela wonke umsebenzi. Siyavuya ukuba singaqaphela oku kwenzileyo noko ukwenzayo ngoku egameni likaYesu. Amen. Haleluya, uvuyo uvakala ezindumisweni. Indumiso akukhathali noba izilingo zingakanani, sinobabalo olukhulu. Ulweyiso enkosini, ulweyiso enkosini. Ewe kuyo mayibe lulweyiso. Amen. Ndikhululekile kubukholwa, ukholo lwam lulweyiso. Indumiso, haleluya. UYesu lulweyiso lwam. Ngokuqinisekileyo ndithembele enkosini, ndima ngokuvuya elizwini lakhe. Sivuya enkosini. Uxolo ngoku lugcwalisa intliziyo yam. Uvuyo kuyandigubungela. Ulweyiso enkosini, ulweyiso olugqibeleyo. Amen. Ndikhululekile kuba ukholo lwam lulweyiso. UYesu ukuko konke kum. Ndenza lwazeke, yazeke inkululeko yam. Ndidumise ngomlomo ovuyayo, ndidumise inkosi. Noxa ndilingwa ngumtyholi, ndishiyeka ndithembekile kude kube sekupheleni. Ulweyiso enkosini, ulweyiso olugqibeleleyo. Amen. Ndikhululekile kuba ukholo lwam lulweyiso. Haleluya. UYesu ukuko konke kum. Xa ndeyisile ndamohlula umtyholi, ulweyiso enkosini. Ngoba kuwo konke phakadini ingoma yam iyindumiso kuye. Uvuyo, ulweyiso enkosini.